tazama, tazama. Fura nilo nayo sijui ni kunywe
pome.
Nakapenda leo paka kiyama, kiyama. Tukiongea na sim sitamani akate,
akate.
Kwa video call ndo yanitoka mimate,
mimate we.
Viungo vyake laini kama mkate,
mkate.
Nikizama kwa chini natamani ningate,
ningate we.
Mwenyezi atubariki, mijumba tumiliki, tuepukane na dhiki mina we.
Naogopa mtaniambia